nongeye kuba ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ni kuri radio yanyu ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mukomeje kuba benshi mu kurikira ikiganiro agasaro kaburaga umugereka w'ikiganiro muri isanga kuri FM mu Rwanda no kuri shortwave mu Burundi ndetse no ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio acuze wa akadomo com ku migabane yose y'isi. Mbashimira ko buri cyumweru ku ijwi ry'Amerika dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacike intege bagahora babashakisha. Hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi. Mu kiganiro cy'uyu munsi urunigi turarutamiriza udusaro twinshi utubura tudushake.
Agasaro kaburaga.
Mu kiganiro giheruka mwumvise ubutumwa bw'umwana w'umukobwa bashakishaga umuryango we waruzi gusa ko akomoka hitwa Irutunga cyangwa se hafaho. Uwo mwana w'umukobwa yitwa Jacqueline Mukamparirwa atuye mu Bubiligi akaba yaravukiye Irutunga hahoze ari muri komine ya Gikomero mu cyahoze ari prefecture ya Kigali Ngari. Ese yitwa Rutoto to nyina akitwa Nyirantazimbagara nta yandi mazina y'amakirisitu nari mfite. Ikindi nari nzi nuko icyemezo cy'ikivuko cyashyizweho umukono na Rukubayihunga Michel wari burugumesitiri wa komine Gikomero mu mwaka w'1991. Mukarusagara Atanaziya niwe wakiraga amafaranga ya komine mu mwaka w'1992 nibwo yabonye ababyeyi mu Bubiligi nitabaje bamwe mu batuye akarere ka Gasabo. Wabarushije intambwe ni padiri mukuru Floribert Irategeka wa paruwasi Gishaka yigomwe byinshi kugira ngo tugere ku mubyeyi wa Jacqueline Mukamparirwa.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Nabibabwiraga mu kanya ku mpapuro nari mfite z'umwirondoro umubyeyi wa Mukamparirwa nari mfite izina rimwe gusa. Makuru mwahaye ijwi ry'Amerika mwebwe mudukurikira muri benshi mwambwiye ko yitwa Rutoto Celestine bahimbaga injeniyeri akiri umusore twamusanze aho atuye tubifashijwemo na padiri Irategeka. Yatangiye ambwira uko umwana we Mukamparirwa yavuye mu Rwanda.
Umukobwa wanjye yajyanywe n'umuzungu witwa Promo ari imfubyi.
Kuva uwo muzungu yamujyana ntiwongeye kumenya agakuruke. Mwaba se mwibuka izina rye?
Izina rye yitwa Mukamparirwa Jacqueline.
Jacqueline Mukamparirwa. Araho Jacqueline Mukamparirwa ameze neza? Ni umubyeyi afite imfura akagira n'uburiza rwose ameze neza.
Uzamuzoreze rwose utimari shimwe. Utaraho utimari bishakuza kumusohoza tuzajya akadatayitaba Imana.
Ubutumwa nzabusohoza ahubwo wambwira hari abavandimwe bandi yaba afite? Muzehe Ruteto, iyi nkuru yuko umukobwa wawe Jacqueline Mukamparirwa ariho inkuru ukayumva hano ku ijwi ry'Amerika wayakiriye ute?
Ndumva biza cyane nishimye. Aho rwose mwabaye intwari uzakomeze. Na padiri yaje kubimbwira turi kumwe hano.
Uwo musaseridoti wa Mumpagato ndifuza kugira icyo mubwira. Oui, padi nagira ngo mbere yuko musubira kuri paruwase mbashimire rwose mbikuye ku mutima igikorwa nakwita kindashyikirwa mwakoze mudufasha byimazeyo mu gushaka umuryango wa Jacqueline mu Kamparwa maze imyaka irenga 30 batabonana rwose mwarakoze
murakoze nta kibazo n'ubundi gufatikanya
kugeza ubu harandi maparuwasi abiri yafashije ijwi ry'Amerika muri kintu kiganiro agasaro Kaburaga ya mbere ni ya Save muri diocese ya Butare ya kabiri ni ya Mukarange muri diocese ya Kibungo ya gatatu rero ni yawe yagishaka muri arikidiocese ya Kigali padi nagira ngo nkubaze ikino gikorwa dukora hano ku ijwi ry'Amerika agasaro Kaburaga nkawe ukibona ute
mba ari igikorwa cyiza kubera ko hari abavandimwe benshi baba batabonana iyo byumvise mbishyira imbere kuko nzi ko hari na abavandimwe tuba twarabuze tutabona mba byumva ko bikora ku mutima w'abantu benshi ntabwo nari kubyumva ngo ndeke kubikora noneho nagira n'amahirwe nkasanga uwo musaza atuye hafi ku muhanda niyo nzira tunyuramo tujya mu Kigali kubyare kumuza kubikora
urakoze cyane padi tuzakomeza dufatane runana dufate mu mugongo ababikeneye niba harundi mukuru cyangwa se murumuna wa mukamparirwa uri hafi aho ngaho wa mumpa tukavugana urakomeye wa mubyeyi we amakuru yanyu uri kumwe na Venuste Nshimimana mu kiganiro agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika wakiriye ute inkuru y'uko murumuna wawe Jacqueline Mukamparirwa ariho ameze neza
tukimara kubyumva twarishimye cyane tukatugira amatsiko y'uburyo twakubonamo turakomeza turacyakisha amakuru tugeza amahirwe padri arayaduha ubwo twonaniye na padri twishimye cyane twumva ko byose bizashoboka rwose nimudufasha ko gasaro kakaboneka tuzashima Imana cyane
agasaro karabonetse karabonetse ndetse arifuza yuko mwanaganira mukamenyana guma ku murongo gato ndebe yuko namubona ningira Imana ngasanga ahari atagiye mu kazi muravugana muganire buretse gato
Vous êtes sur la messagerie vocale 2-3-2-4-5. Enregistrez votre message après le signal sonore. Pour terminer...
ntabwo abonetse ubwo naho ubutaha nta wundi mukuru we cyangwa se undi muvandimwe uri hafi ushaka kugira icyo amubwira mbere y'uko turangiza
muraho
murakomeye witwa nde
Mukarindestere
ukaba mukuru wa Jacqueline Mukamparirwa
yego
none wowe ibyishimo byagusabye ku kigero kingana iki
nukuri nashimaga Imana mwijuru yo kubera ko ari ifite imigambi ya mu kuboko kwayo ariko nukuri Imana ibaha umugisha nukuri ibaha umugisha na padiri umuye kandi muzaye mudufashe Imana tuba umuntu dokita ni hahandi hacu
komera komera
nukuri mwakoze Imana ibaha umugisha
komera namarira y'ibyishimo komera yarekaze reka mbareke mukomeze mwishimane mwese mwese abo kwa Rutoto na padri mukuru wa paruwashe ya Gishaka padri Floribert irategeka murakoze
yego murakoze cyane
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Madame Jacqueline Mukamparirwa yandikiye ijwi rya Amerika amaze kubona umuryango inyandiko ndende avugamo ati namaze imyaka myinshi nshaka kumenya aho nkomoka nifuzaga kuzajya mu Rwanda byibuze nkamukerarugendo kubera uburanga ati kuva mbyara uburiza bwanjye nongeye gushakisha ariko abantu bakampa makuru atari yo kugeza menye ko ijwi rya Amerika muhuza imiryango ati nabigerageje yarangije nibwira ko byibuze namenye umusozi nkomokaho n'amateka ntiyarazi ko ari umuvandimwe asigaranye atariko mwazanye ubukaka butangaje none ndabashimira ko mwashoboye guha imfura yanjye isekuru kuko ntawe yagiraga abana benshi batazwi umubare ariko abarirwa mu bihumbi batandukanye n'ababyeyi babo kubera intambara yo mu Rwanda kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1994 ndetse niyo muri Zaire mu mwaka w'1997 bamwe bavanywe mu byabo ntibagaruka abandi baba mu gihugu bajya mu bindi hashize imyaka 25 witwa Nzabunitegeka Fideli aburiwe irengero muri umunawe niyo mungeri Pascali aramushakisha niyo mungeri atuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Gacurabwenge akagari ka Gihunga umudugudu wa Karama
nashakisha mukwanye twanzaoni ndantegeka Fideli kwaburanye mu 1956 mu gihugu cya ari Zaire ufi Kongo y'ikigi ubwo yadusize agiye ubukavu twabaga mugunga ubwo ngo tubamutegeye ntabwo twongeye kumubana kuko tubizeye yitegereye n'imbabazi nta muntu wanjye ntabwo yose yaba ari akumva mwaduhuza kuko papa wanjye aracyariho umusaza wenda uko turi twari turabana icyenda ariko benshi barapfuye dukwiye turi bane bose kugirira amahirwe asigaye akaba ariho yaza akadusanga twunga ubumwe n'umuryango twakwishima kuko na papa aramushaka ibyo agiye kuryama aramushakisha
birumvikana icyo gihe mutandukana Fideli yari afite imyaka ingahe
yari ndi umwana nari mfite nk'imyaka wenda nk'itandatu ariko yari afite nk'imyaka 25 cyangwa 26
ku buryo ubu ngubu n'umugabo w'imyaka hafi 40
afite nk'umwe n'itandatu gutyo n'ine n'umunani
kuva icyo gihe nta gakuru ke kandi mwongeye kumenya
nta gakuru ke abantu bazaga batubwira ngo bamubonye muri Malawi abandi bakatubwakirije kuza mu Rwanda arabura kandi aba mama wacu i Kigali baramushakishije baramubura ariko ashobora kuba akiriho ibishoboka ibyo aribyo byose niba wenda afite n'umugore cyangwa n'abana batwumva nabo batubwira
papa wawe yitwa nde kugira ngo iryo zina rye rizadufashe kugira ngo niba ryumvise n'uwaryumva hano ku ijwi ry'Amerika abe yamubwira ati umubyeyi wawe aragushaka papa wawe yitwa nde
yitwa Barigia Sivivande mama yitwaga Mujayito Josephine ariko mama yapfuye kera cyane yagiye yaranapfuye
none niba mukuru wawe Nzabunitegeka Fideli akumva hano ku ijwi ry'Amerika urashaka kumubwira iki niba akumva
yabaye anyumva rwose Nzabunitegeka Fideli kinamubwira nuko yaza atukunga akaza mu Rwanda niba yari hanze kuko umva ni amahoro cyane ko na papa nta muntu ajya asinzira atamuvuze yagiye kuryama mbere yuko aryama arabanza kwakira we mwanjye Nzabunitegeka Fideli atabikakuye cyangwa akiriho ubwo batwumva Nzabunitegeka Fideli akaza ahari papa yana ino yanapfa yapfana amahoro yishimye
niyo mungeri Pascal ndagushimiye kuba wizeye ijwi ry'Amerika tuza gufasha ibishoboka
murakoze Imana iwahe umugisha rwose Imana iwahe uburyo kuko numvise muri abantu beza Imana iwahe mugume mukora umurimo wanyu Imana izabahemba
urakoze cyane
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
hari abana benshi bari mu Rwanda batwandikira badusaba kubafasha kumenya aho bakomoka n'abana batigeze bamenya ababyeyi babo. Ndatumikira muri aka kanya Uwimana Uwanda atuye Igikondo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine, yari afite nk'imyaka umunani. Niba uri umubyeyi we ukaba warigeze kujya kumusura mu kigo cy'imfubyi cy'Igakoni Ikiramuruzi, yarakuze aragushaka. Bimaze kugaragara ko radio yanyu Ijwi ry'Amerika muyumva muri ingeri zose, kuva ku rubyiruko kugeza ku bakuze bo mu kigero cy'imyaka 80, umwe mu batwumva kandi wifuje kutwihera ubutumwa n'umukecuru wavutse mu mwaka w'1939 yitwa Mukayuhi Erasia, atuye mu murenge wa Nyamirambo, akagari ka Kivugiza, umudugudu wa Muhoza. Ararangisha murumuna we umaze imyaka 63 avuye mu Rwanda. Yabanje kumbwira icyatumye atwihamagarira.
Narakumvishije kuko nkunda kuyikurikirana cyane, nkumva amakuru yose, noneho nza kukumva rero nkurikirana ibiganiro byawe cyane.
Hanyuma uravuga uti nanjye ndashaka kurangisha murumuna wanjye.
Ndavuga nti nanjye nshaka kurangisha murumuna wanjye wagiye kera, kera cyane rwose, ni umwana wari wabyawe na mama wacu. Noneho ubwo abazungu baza kubajyana babakuye Save, icyo gihe bahitaga Acidrid ni Butare. Nuko noneho bajya muri Ruferi nayo y'Isave babayo. Bukeye rero bati ntibazi babajyane, babonye ababyeyi babo, ababyeyi babo bajye kubarera. Nuko bahera ko babajyana gutyo rero boherejwe n'abapadiri b'Isave. Mama wacu asigara aho ngaho rero turasigarana.
None uwo mwana se yari icyotara?
Ese ni umuzungu.
Uwo murumuna wawe yitwaga nde?
Koreta Mushikazi.
Icyo gihe abapadiri bera bari Save, hari n'umwe wibuka mu izina?
Oya, ntawe nibuka rwose.
Uwo mwana Mushikazi ageze mu Bubiligi, wigeze wongera kumenya amakuru ye?
Yego, twamenya amakuru ye kuko na nyina yari ariho. Yigeze kwandikira uwo mupadiri w'Isave, nyina ajyayo baramubwira ngo umwana wawe arahari, ngo kandi arifuza kubona ifoto yawe. Babwira uwo mama wacu. Nuko noneho bimaze igihe, ubwo umukecuru ntiyongeye kuntiyohereje ifoto ye. Nuko bimaze igihe rero nibwo yapfaga, noneho birarangira ntabwo yongeye kumubona, sinongeye no kongera kumva agakuru ke. Yapfuye muri 1996.
Kuva muri 1996 kugeza magingo aya, nta makuru yandi mwigeze mumenya ya Mushikazi?
Oya, ntayo nigeze no kugerageza kohereza uwakunshakiye ngo andebere wapi abona nyine akurikira aderesi. Noneho abona aderesi ze gusa, kuko nari namuhaye n'ifoto. Ifoto ndayifite, nzayiguha.
Ifoto ufite ni Mushikazi bamuteruye? Ni yande?
Ni Koreta Mushikazi. Ubwo yari amaze no kubyara umwana, ndetse yari yararonguwe, ari nabwo yashakishaga mama we.
Ava mu Rwanda ubwo ni mu wuhe mwaka? Genekereza umwaka yaba yaraviriye mu Rwanda, ni nka ryari?
Reka ngenekereze ndebe. Ava mu Rwanda ndabanza ni nko muri 58.
Ubwo akaba yari afite imyaka ingahe icyo gihe?
Nanone ngenekereje uwavuka ngira ngo ari nko muri 52.
Ni ukuvuga yuko ubungubu ni umutegarugori, ni umugore ukuze w'imyaka hafi 69-70. Wakwari kugira ngo ndebe ikigero nashakiramo. Kuva icyo gihe rero aboherereza amafoto, ntabwo mwongeye kumenya irengero rye kugeza uyu munsi muvuze muti reka turebe ko hari icyo ijwi rya Amerika ryadufasha.
Ntabwo twongeye kumenya irengero rye, ubwo ngubwo nyina sinzi ko yanamenye ko nyina yapfuye. Reka da, ntabwo twongeye kumenya irengero rye, niba akiriho niba atariho ntabwo tubizi. Uzagerageze nta kikunanira, numvise n'abagiye imyaka itazwi warababonye. Kandi Imana izakomeze gutera inkunga rwose, Imana yagushyizemo icyo gitekerezo yagize neza dewe. Imigisha sinzi ahantu uzayikwiza rwose, izakwinjiza mu ijuru pe.
Murakoze cyane.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro cya gatandatu mwumvisemo umufaransakazi ukomoka mu Rwanda warerewe mu Faransa, maze guhabwa abandi babyeyi bamurera, akaba yarashakishaga uwo baba bafitanye isano uri mu Rwanda, amazina yanditse muri pasiporo ye ni Uwimana Mukantwari. Nyina yitwaga Eugenia Mukantahigwa, yavukiye imururu mu cyahoze ari komine Kimbugu na prefekture ya Cyangugu, ubu ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa itangazo rigiye ahagaragara, witwa Elize Hategekimana utuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jari, yaratwandikiye atubwira ko ari umuvandimwe wa Mukantwari. Ikintu nabanje kumubaza ni ukuntu yamenye ko hari mwene wabo umushakisha ku Ijwi ry'Amerika.
Umuntu wumva icyo kiganiro ngo gitambuka kuwa kabiri ngo cyitwa Agasaro Kaburaga, none aza gushakisha nimero zanjye, azishakisha muri famiye kuko yahise yumva nyina amazina ya mama n'iki, yumva ko umudamu yari amuzi. Mm-hmm. Nibwo kwibuka ko hari uwundi mwana w'umuhungu azi ko yari afite, kuko ninjye mfura ya mama. Mm-hmm. Bashakisha nimero zanjye muri famiye barazimuhereza, jiste ni nanjye wahise mwihamagarira kubera ko nta bushobozi bw'amanite yari afite, njya mwihamagaye. Mm-hmm. Asobanura nyine ko yabyumvise ku Ijwi rya Amerika. Noneho ngerageza kumubaza se ubwonko bw'inzira umuntu yacamo ni iyihe, ambwira ati ni ugukurikirana umunyamakuru utambutse icyo kiganiro. Jiste n'izina ntabwo nari mbizi, nagerageje kujya kuri interineti, izina niho twarikuye. Mm-hmm. Niko kukwandikira.
None kuva mu buto bwawe wari uzi ko ufite mushiki wawe?
Nari mbizi kuko njyewe mama yapfuye njye maze guca ubwenge. Mama yapfuye mfite imyaka irindwi ihise. Mama apfira mu bitaro byo mu Bushenge. Mm-hmm. Yango. Mm-hmm. Amaze kubyara uwo mukobwa, mbega akimara kubyara umukobwa. Mm-hmm. Mama nibwo yahise apfa. Kuko bakura umurambo mu bitaro, ni nabwo bazanye n'ako gahinja tujya gushyingura umuntu, tujya gushyingura mama, noneho agahinja nako nyine bafata procedure yo kukareresha amata buke buke, noneho amata biza kwanga kubera ko ise yarabaye nk'ubyigarika umwana, bajya kumureresha muri centre de sante y'ababikira. Mm-hmm. Niho haje kuva icyemezo cyo kugira ute cyo kumutwara.
Naho se izina rye yitwaga nde?
Izina rye yari twaramwise muri icyo gihe nyine kwa nyogokuru, kuko urumva yahise aguma kwa nyogokuru na sogokuru gutyo. Ayo bamwise Mukantwari. Mukantwari n'indi nta kubyibuka, kuko urumva njyewe icyo gihe nahise njyanwa kwa papa, uwo mwana asigaraho kwa nyogokuru.
Mm-hmm. Ubwo rero nimba mbyumva neza, mwari muhuje mama wawe ariko mudahuje papa, nibyo?
Nuko bimeze.
Hanyuma bamujyanye mu kigo kirera imfubyi hafi aho, bamujyanye se mu yindi prefekture, bahise bamujyana i Burayi se bamujyanye he?
Juste bamujyanye icyo gihe yarerwaga mu kigo cy'Abikira. Mm-hmm. Ariko yabanje kujya rererwa mu kigo cy'Abikira, ataha bamujya kumufatirayo ibiryo bakongera bakamutahana gutyo hariya ku Rusizi. Mm-hmm. Ku Rusizi mu karere ka Rusizi. Mm-hmm.
none se muri iyo myaka yose wabaye tereriyo cyangwa se hari igihe wumvaga ukumbuye mushiki wawe ukumva wifuza kumenya makuru ye
uko nagenda akura niko nagenda nkurikirana amarengero yiwe n'iki byose aho maze gukura gucubwenge niho naje kugomeza gushaka kubura dosiye yiwe mbaza uburyo umwana yagiye n'iki bamwita umwana yajyanywe n'umubikira bita mama Delina niwe wa koze aferi yo kugira ngo agende n'iki bo byasinyweho noneho byasinywe n'umuntu aborogumesitere wari w'icyo gihe witwaga Fabian niwe wabisinyiye ariko ubu ngubu we yarapfuye ku buryo naje gushaka gututsa dosiye bambwiye ati kuva aborogumesitere yarapfuye tisinywe umuntu wundi wabigufashamo bo mbona mbega nyine ari inzira ndende ndavuga ati ubwo ntamana hasigaye nahimana gusa icyo gihe nagiye ku rusizi batubwira ati madeni yarapfuye ariko ntimugire ikibazo aba bana n'iyo bagiye uko byasa kose hari igihe kigera bikaba ngombwa ko bashaka inkomoko yabo inkomoko yabo imiryango bakomotseho ubwo rero nuko nagiye nuko nahise basi nyine mbyora mbiragize Imana yonyine gusa
agasaro kaburaga
Hategekimana Elise yatubwiye kandi ko afite nyina wabo wamureze ndetse atubwira ko ari we ufite amakuru menshi kuri Mukantwari kuko ari we wamusigaranye nyina amaze kwitaba Imana yitwa Ayinkamiye Francine atuye mu karere ka Rusizi mu mudugudu wa Kabirizi yambwiye ko umwana yahawe ababikira bari bashinzwe ikigo nderabuzima cya Rusizi yakitabweho n'umubikira witwa Adeli ne ibindi mu byumve
mani ishobora byose ndetse ayumva kugire ngenza gano amakuru afatika naribone nuko mubikira wundi uhari wajya kwaye usije guhayikane ndingi nawe ajye guha ningera nkamubona hari akuri cyanze bizisanze cyangwa kidera ya makuru ya wa mwana nibwo zabonye ibimenyetso bifatika bigaragara uwo mwana no wanjye ndi nyina wabo njyewe nyirizina ndi nyina wabo
ndabyumva ni mu mukuru wawe Mukantahigwa yitabye Imana undi akiri mutoya
yego Mukantahigwa niwe wamubyaye ndi uwo mwana wamureze ndamurira mama Nyagasani noneho data bamwitaga Kadeyi rero niwe data wabyaraga nanjye noneho Mukantahigwa niwe avukana na mama neza ijana ku ijana
hanyuma uwo mwana wamuhaye ababikira ko ari wamureraga wamuhaye ababikira byenze gute wari ukiri mutoya nawe
ndangiri mutandi kugiza ukuri urumva umva ikibazo rero ikimbashije ntigusobanure nanti kubwira urumva njyawe nari nkiri muto ise yajyaga amugurira amata none ubu bigera gihe ataba akiyagura unyumve neza none nari maze kugenda gutyo isaka ati ashaka kunjyana nge papa akiri muto ayanga kumumva
ni ukuvuga yuko uwo mugabo yashatse kugira ngo akujyane ujye kurera umwana
ndi umwana mutoya njye kurera umwana nandegare nawe nge ndanga paparanga nyirizina yanze abagoye bararaka aravuga ati nanjye nimba yanze nanjye singishaka arangije amatara ya kupa yajyaga nk'amata ndangije mujyane santere de sante unyumve neza mujyane santere de sante aravuga ati njyewe nta bushobozi dufite reka uyu mwana tujye tumuhereza ibinini barabimuhereza no kuri aba mumasera baramuhereza bamujyane nk'umwana w'imyaka itatu baramujyana barangije ndavuga ati nta kibazo nta n'ikibazo ufite uwo mwana rero abanza kujyana mbubwiye amazina yiwe yagiraga akomana agahinda nyagize n'ubukigiri uwo mwana rero bamaze kumujyana abaha utyo anaga umutyo aragenda amaze nk'imyaka 30 n'ingahe yaragiye uwo mwana ngenda tuza ndanabyihorera bakajya bambwira ati hano mase nange kubibaza ndamuzi none atako mase tuvugisha ukuri ko Imana yo mu ijuru uwo mwana wacu mwaramugurishe cyangwa mwamwishe mase nange ati wajya utuza ko Imana yo mu ijuru hagiye uriya mwanya izamutwereka watuje ugacishwa ugatuza ndamubwira ati mase nyamara njye ngira ikibazo n'impungenge kubera uriya mwana wacu
birumvikana
noneho rero uriya Elise nyirizina Elise barafukana Elize ngende nyina wabo nyirizina gice kugice uriya mwana abyarwa n'umugoyi ariko Elize ntabwo avukana na se ntabwo kuri se ntabwo bavukana akabavukana kuri nyina neza gice ngende nyina wabo kandi ndanishimye nanezerewe gusa ko yonyine kumva kwabaho biranejeje kuruta kumubona
uzamubona humura
uzamubona muze nubwo ntakuzi ntawe utanze sinamenya imana yo mu ijuru guha umugisha nanjye wunyihere wibereho nanjye mbeho
komera ese uvuga igifaransa
ntabwo nzi igifaransa ntabwo nzi igifaransa yigeze nakiga nabwije nabwira n'umukazana wanjye kubera we yize ntabwo atise nibamubwira mu gifaransa nzajya mvuga iki njya mvuga ikinyarwanda yarambwiye ati uwo ni umunyarwanda ni ry'amerika akakuvugisha ikinyarwanda uyu munyakurisa akuvugisha ikinyarwanda
njyewe mvuga ikinyarwanda rwose ariko mukantwari we ntakizi avuga igifaransa gusa uretse gato ndebe ko namubona hanyuma mushobore kuganira alo wisara
alo bonjour hello
ushobora kumusuhuza
ndamusuhuje nani ndamusuhuje mwana wanjye ndagusuhuje guhera amahoro y'imana muyasangane
bonjour ma fille et que la paix de dieu soit sur toi dit-elle
merci je lui retourne les mêmes mots qu'il y a rondé que je ne connais pas
nawe ngo ugira amahoro y'imana mu kinyarwanda atazi ngo ntabwo azi ikinyarwanda
yasangane umubwire ko ndi nyina wabo ndi nyina mvukana na nyina na nyina yarapfuye aramunsigira
merci et du coup c'est je sais pas quoi dire
voilà non ça suffit ngaho rero ayo niyo magambo ya mbere yo gusuhuzanya ibindi naho ubutaha nimutangira kuganira mukomere
nishimye mu buzima bwanjye gusa kumva ijwi ryo ko akibaho biranejeje niyo nararapfuye isa
shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona
undi witabaje ijwi ry'Amerika ni Eric Munyaneza ubarizwa mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi mu ibaruwa yandikiye ijwi ry'Amerika rifuza kumenya irengero ry'umubyeyi we witwa Ikeza Domitira n'abandi bajyanye arandika ati muri make natandukanye n'umubyeyi wanjye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itanu ubwo yagendaga ajyanye na musaza we ngayabarambirwa karaveri n'umukobwa witwaga Bujeniya wari utuye i Buremera na Gusitini wari umuyobozi wabo waturukaga mu karere ka Bugesera bakaba bari bagiye gusenga Ikibeho na Nyabimata muri Nyaruguru ati baragiye ntibagaruka nk'uko byari bisanzwe ku buryo mpora nibaza niba abo bantu bose barapfiriye rimwe kuko Ikibeho hariyo intambara n'impunzi zajyaga Kongo n'ahandi ati mpora nibaza niba barapfuye cyangwa se niba bakiriho nkibaza uburyo abo bantu bose bapfuye ntihagire usigara wo kubara inkuru nanone ati nkibaza uburyo abo bantu bose bahunze ntihagire n'utanga amakuru Ikeza Domitira niba ukiriho umwana wawe Eric Munyaneza aragushaka ubu n'umugabo afite urugo n'abana batatu papa wawe Mutabazi Saveri aracyariho mama wawe niwe wenyine witabye Imana abandi bavandimwe bawe bose bariho ni ubutumwa bwa Eric Munyaneza
agasaro kaburaga
mukomeje kumva agasaro kaburaga iki ni kiganiro cy'umwihariko ku ijwi ry'Amerika kuko tuzirikana neza agaciro ka buri muntu abatwiyambaje muri iki kiganiro baburanye n'imiryango yabo bakiri impinja ibisekera mwanzi ibibondo abangavu n'ingimbi bose twifuza ko bazahuzwa n'imiryango yabo kuko buri mwana wese afite uburenganzira ku muryango mudufashe duha agaciro uru rubyiruko kuko niyo si y'ejo hazaza uwitwa Lydia Muja wa Maria hamaze imyaka 25 atandukanye n'abavandimwe be bane icyo gihe bari mu nkambi ya Katale mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuto muri bo ubu afite imyaka 45 umukuru akagera 53 Lydia Muja wa Maria ari mu karere ka Kamonyi umurenge wa Runda akagari ka Ruyenzi umurenge wa Nyabitare
abavandimwe banje aribo Subuso Evariste Kayizama Jean Pierre Kanyeshura Alphonse na nitwa Niyonzima
none abo bavandimwe bawe mwatandukanye ryari mwatandukaniye he
duherukana duhunga tugera mu nkambi yitwa tugera igoma tugera mu nkambi yitwa Ikatare mu nkambi yitwa Ikatare rero nje nahavuye njya mu kigo cy'impfubyi naho ngaho mperukanira nabo
none abo bavandimwe barutanwaga gute niwe wari mutoya muri bo
ninjye wari mutoya
umukuru muri bo yari afite imyaka ingahe
nibuka imyaka ngenda nshobora kuba nibuka imyaka bavukiyemo ariko imyaka bari bafite ntabwo nyibuka ntabwo kereka mbibaza
ngaho nyibutsa ndabyibarira jyewe
umukuru witwa Shumbusho yavukiye muri 68 na kayiza maze atere yavutse muri 69 so kanyashura Alphonse yavutse muri 72 n'atari na gatatu naho Niyonzima yavutse muri 76 niwe nakurikiraga
none nta kandi gakuru kabo wongeye kumenya kuva icyo gihe
na kandi gakuru kabo nongeye kumenya nta n'uwigeze ambwira ati wenda narababonye nagiye mbaza abantu bagiye bahunguka batandukanye batuzi nta wigeze ambwira ko yababonye
none se icyo gihe ababyeyi bawe ntabwo bari bakiriho
icyo gihe umuntu twabashije guhungana duhungana mama ariko yapfuye nyine mu nzira ntabwo twigeze tugarukana papa we yapfuye kera twahunguye yarapfuye kera
hanyuma nta wundi muntu ndashaka kuvuga nk'aho wabo wari uri mu kigo cy'impfubyi nta wakurebaga ngo avuge ati ndabona usa n'akana kanabonye ahantu nzisa ha nta kanunu kabo bavandimwe wongeye kugira
ntawe rwose
nta nubwo wongeye kubashakisha ubu nibwo bwa mbere ugerageje kubashakisha
ntabwo nongeye kubashakisha ubwo nabwo kugira ngo ntekereze kubashakisha nagumye gutekereza barapfuye nkumva ntabwo mfite icyemezo na kimwe nafata nagumye gutegereza wenda ko bazaza sinagira icyo menya gusa ejo bundi hari abantu biyitiriye umwe muri bo bashaka kunzanaho ibintu by'ubwesikoro nicyo cyatumye noneho mbigisha inama umuntu niwe wambwiye ati hari ukuntu bashakisha abantu babuze ati ku ijwi rya Amerika ati nkugira inama ariho uzaca ubarangishe hataho kugira ngo abantu bariyo babiyitirira bazajye bababeshya
niba Shumbusho yumva ijwi rya Amerika aho yaba ari niba yarakomeje guhunga akanyura muri iryo shyamba rya Kongo akambuka akagera muri Kongo Brazzaville cyangwa se za Cameroon izo niba ari Brazzaville akaba ari mu nkambi ya Kintede ahantu hari Abanyarwanda kandi dukunda kubonamo bamwe mu bantu bashakishwa niba yumva ijwi rya Amerika niba ari kumwe na murumuna we Kayijama he cyangwa se Kanyeshuri cyangwa se na Niyonzima abo bose niba bakumva ubwo bazaza hano ku ijwi rya Amerika tuzagerageza kubahuza ariko niba hari icyo ushaka kubabwira kikuvuye ku mutima kibabwire bacyumve ubabwire uko umeze
murakoze icyo nshaka kubabwira nuko ndi kumwe n'abandi bavandimwe banje uwitwa Sultani ndi kumwe na Mukamugema bitaganyira Mukamugema Clementine na mukuru wanje tumbose nta kibazo hari n'abana babo basize babyaye barahari tumeze neza nta kibazo rwose bahari batahuka bakaza tukabana ntitugume kuba twenyine tubitwa ko dufite abavandimwe tutazi niba bariho cyangwa barapfuye twabakangurira gutaha rwose nicyo twifuza
Lidia Muja wa Maria ndagushimiye cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika ukomeze kandi nturambirwe agasaro kaburaga kageraho kakaboneka
murakoze cyane
komera
agasaro kaburaga
turatumikira kandi Nizeyimana Jean-Claude uri mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata akagari ka Kanazi ararangisha mushikiwe na nyina
ndarangisha abo nibuka amazina ni mama wanje na mushiki wanje
mhm bitwaga bande
mushiki wanje yitwaga Mukeshimana mama akitwa Mukagakwaye
mwatandukaniye he
Dorukuntu twatandukanye njyewe nari nkiri umwana mutoya noneho duhunga twatandukanye muri 1994 duhunga twebwe twahungaga tugana muri Congo none rero twahunze mama amaze gupfa na mukuru wanjye na papa ubwo rero duhunga njye na murumuna wanjye na mushiki wanjye duhunga ahete murumuna wanjye mushiki wanjye tugana muri Congo
mwese muri abana
we rero yadusize muri orofere nayo muri Congo agaruka mu Rwanda ubwo rero tuguma muri Congo rero muri orofere
njye
na murumuna wanjye baza kudukura muri orofere baduha abantu ngo baturere bari bari mu nkambi ubwo barimo gusenya inkambi nge nagiye kumenya ubwenge uko nagiye gutangira umwaka wa mbere ubwo rero bamajije gusenya inkambi murumuna wanjye nza kumubura mushiki wanjye atari yagaruka ubwo rero nuko nagarutse njyenyine nzanwa na Seyiseri bankira mu kigo cy'imfubyi hano ku Nyundo ku Gisenyi banyohereza batwohereza irundi Gitarama barongera badutransifera tujyana Kacyiru hakurya itegekirwa barongera badutransifera batujyana batuzana ni Nyamata mu kigo cy'imfubyi bitaga kwa Mingeti ubwo rero baza kudukura mu kigo cy'imfubyi aduha imiryango twadobute njye umuryango bankuramo barandera 2006 baranyirukana ngo nkomeza kuba njyenyine ubungubu noneho arimbuze ngo reka nanjye nzababaze ko mwamfashe kugira ngo nanjye mbe nabona umuryango nuko bimeze
kuva wagera mu Rwanda umaze guca kenge nta gakuru ka mushiki wawe Mukeshimana wongeye kumenya ndetse na mama wawe Mukagakwaya nta makuru
wongeye kugira twaburaniye muri Congo na n'ubu ntabwo nigeze mu rukwari mutoya cyane afite nk'imyaka 2-3
izina rya murumuna wawe uraryibuka
izina rya murumuna wanjye yitwaga Jire gusa ntarindi ubwo rero nkaba nibereye hano Nyamata rwose nanjye nkaba nshaka ko mwamfasha ndabizi n'abandi mujya mubafasha
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kintege
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona
Umufaransa kaji ukomoka mu Rwanda Maria Mutuyimana arashakisha umuryango ikigaragara nuko yavukiye muri commune Rukara hahoze ari prefecture ya Kibungo ubu ni mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda nyina yitwa Mukankubana ariko se ntazwi icyemezo cy'amavuko ye cyakizweho umukono na Burugumestiri Jean Mpambara wakiraga amafaranga ya yakomye n'inkuruje Jean Claude nta makuru menshi afite uretse ko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu Faransa turutse mu kigo cy'impfubyi cy'Imasaka urupapuro rwemeje ko ashobora kuva mu gihugu agahabwa abandi babyeyi rwashyizweho umukono na Dr Placide Ngendahayo wari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge y'u Rwanda yarahagarariye Dr François Xavier Sengumuremyi wayoboraga uwo muryango umuntu wese utuye Rukara akaba azi umubyeyi witwa Mukankubana wari ufite umwana witwa Maria Mutuyimana yahamagara Ijwi ry'Amerika kugira ngo abone agasaro kaburaga Maria Mutuyimana avuga impamvu zituma ashakisha abavandimwe be mu Rwanda
pourquoi je veux retrouver ma famille bah c'est parce que c'est vrai que bon j'y pense depuis là ça fait 3-4 ans que
j'y pense même un peu plus nibyo imyaka itatu cyangwa ndabitekereza rwose umutima wanjye cyane cyane kuba nabyara umukobwa wanjye ufite imyaka itatu numva rero nshaka rwose kumenya inkomoko yanjye kuri njye no ku mukobwa wanjye nibwira ko hari imyaka umuntu ageraho akumva ashaka kumenya aho aturuka niyo mpamvu rero nshaka kubona umuryango wanjye kugira ngo menye aho nkomoka kumenye niba mama akiri aho cyangwa undi wese mu muryango ndashaka gukora ibyo nshoboye kugira ngo ntazabyicuza igihe cyararenze kubera ko ntawamenya niyo ndakwitaba Imana ntabwo nakwigayira ko ntabikoze
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika agasaru kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri isanga dukomeze dushakisha undi mwana tubita abana kubera igihe bagendeye ariko ubu ni abagabo n'abagore undi ushakishwa rero ni umuvandimwe wa Ndashimye Benjamin uri mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda akarere ka Nyanza umurenge wa Busasamana akagari ka Rwesero
arangisha mukuru wanjye witwa Dusingize Aimable yavutse mu 1976
uwo mukuru wawe mwatandukaniye he
twatandukaniye muri Kongo Kinshasa yari zayiri icyo gihe muri 1996 mbaga kwa 10 niyo tariki ya nyuma twamubonyeho ku buryo amakuru ya nyuma noneho twamumenyeho ni muri 2005 umuntu waduhaga amakuru nibwo yitabye Imana yatubwiraga yuko amakuru yaheruka ari muri Congo Brazzaville
ntabwo yigeze ababwira umujyi yabarimo wari wo muri Congo Brazzaville
ntabwo yatubwiye umujyi ntabwo yatubwiye lokalite ntabwo yaduhaye contact ndashobora kumuboneraho icyo yatubwiye gusa ni uko yatubwiye yuko ajya mubona muri Congo Brazzaville
muri imyaka yose 16 ishize nta yandi makuru yandi mwamenye
kuva muri 2005 nta yandi makuru
niba ari muri Congo Brazzaville ijwi ry'Amerika rirahagera azumva ubuntu butumwa bwawe none niba akumva ubu tuvugana niki wifuza kumubwira cyamushishikariza no kuba nawe yakwifuza kubonana nawe
niba anyumva icyo namubwira nuko umubyeyi wacu twasigaranye mama yarwaye akaba yifuza ko yamenya amakuru ye kubera ko ageze no mu myaka y'ubukure akaba yifuza ko yamenya amakuru ye byibuze na mbere y'uko wenda yasaza ariko natwe dukeneye kumenya amakuru ye tutarabashije kongera kubonana ariko byibuze tukamenya amakuru ye tukamenya ko ari muzima natwe akamenya amakuru yacu ko turi bazima abavandimwe bose bane barahari turi mu Rwanda aramutse ahari akeneye kumenya amakuru yacu yanyura ku ijwi ry'Amerika umuvandimwe Venuste Nshimiyimana arahari yaduhuza tukongera tukamenya amakuru ye nawe akamenya amakuru yacu
agasaro kaburaga
umwana wese afite uburenganzira bwo guhabwa uburere bwa ngombwa bumubera akabando k'iminsi. Ubwo uburenganzira abwemererwa n'amahame mpuzamahanga agenga uburenganzira bw'umwana. Impamvu nyinshi zishobora kuvutsa umwana ayo mahirwe. Iyo umwana abuze ababyeyi akiri muto, ntamenye aho bagiye, agahora bikanga agira ngo baraje, bimubuza gutekana. Bamwe muri abo bana bahitamo guhora bashaka ababyeyi babo, bakabeshwaho n'icyizere. Imana ya mana bakaboneka. Umwana w'umukobwa witwa Nteziyoruva Mukanda Mageza Inabuguroyoz ntaragoheka, arashaka kubona se yasize mu Burundi.
Ndarangisha papa witwa Simoni Nangwa na bose babaga i Bujumbura. Bahuranye mama yaraje mu Rwanda, yari yanzanye ndi umwana mutoya. Papa ntabwo nzi agace nyirizina yari aherereyemo, usibye kumva ko bambwira ko yabaga i Bujumbura. Mama ariho yambyariye akaza mu Rwanda ndi umwana mutoya. Mu Rwanda mama hageze ntabwo yakomeje kubaho, yaje kwitaba Imana. Njye nsigara njyenyine, nderwa n'undi mumama w'ikibungo yari ampawe n'abafurere. Ubwo rero na mama yari nzapfa njye ntari kumwe nawe. Ntabwo njyewe nzi amaherezo ya papa uko byagenze. Niyo mpamvu nifuzaga ko niba yaba hari, aho yaba ari hose cyangwa mu muryango we, yakoresha uko ashoboye tukabonana tukamenyana. Amazina ya papa yari yaranyise, yari yaranyise Nteziyoruva Glorious.
Mbwira, mama wawe akuvana i Burundi ubwo hari mu mwaka wa ryari, urabyibuka?
Ntabwo mbyibuka, nuko intambara yabaye ngiye ndi umwana muto cyane, ariko ntabwo umwaka wo mwibuka.
None mama wawe na papa wawe wabuze aho bahuriye, wabuze aho bari batuye mbere yo kujya i Burundi?
Papa we yaba arasanzwe nk'i Burundi. Noneho mama nyine kuri abakobwa bagenda, ubwo nyine ajya i Burundi, we aza guhura na papa. Hanyuma nyuma yaho nyine barambyaye, nibwo mama yajyaga aza n'ubundi wabo gusura, arangije araza. Ariko ntabwo yongeye gusubira i Burundi, bambwiye nyine yuko yapfiriye no mu Rwanda.
Ntabwo bashobora kuba barahuriye aho mama wawe akomoka, yenda ariho na papa wawe yakoraga?
Oya, papa we yari asanzwe abiri i Burundi, ni naho yakoreraga. Gusa ntabwo akazi yakoraga nazi, ni uko gusa abari bamuzi bambwiraga ko mu mujyi wa Bujumbura, ariko ntabwo akazi yakoraga nazi.
Ntabwo yigeze agera na rimwe aho mama wawe akomoka?
Oya, ntabwo yigeze ahagera, kuko n'abariyo nababajije ko baba bazi papa bambwira ko batigeze bamubona.
Muri make papa wawe ntabwo turi umushakire mu Rwanda, turamushakira mu Burundi, kubera ko niho yari ari.
Niho yari ari
mu mujyi wa Bujumbura. Akitwa Nangwa na bose Simone. Akazi yakoraga ntabwo kazi?
Ntabwo nkazi.
N'ubwa mbere ugerageje kumushakisha, cyangwa se mu gihe wagendaga wigira ejuru ukura wumvaga hari ikintu ubuze kumva ubuze papa wawe?
N'ubu turi kuvugana ndumva mfite agahinda kubera ubuzima nagiye nyuramo, abantu bateza, abankorera ibintu byinshi, n'ubuzima ndimo kugeza izisamba. Mvuga basi, wenda mbonye papa mama we kuba yarapfuye ndabizi, cyangwa se nkabona n'undi muryango, ariko nanjye nkagira umuntu nita ko ari umuryango wawe, birambabaza cyane.
Tuzamushaka kandi nitugira Imana tuzamubona. Nituramuka tutamubonye kandi naho ntubishaka uzanyifatire, nzakubera umubyeyi nawe uzambera umwana. Komera. Ihangane.
Yongeye iwabo wa mama arambwira ngo nige kwa papa bakamuhanahana. Nk'ubu mama nyine iwabo bari bafite amasambu,
bamwe nyine kubera njyewe kutagera n'utuntu nyine bamfashe nabi bavuga ngo mama yarapfuye ntacyo ngomba kuhabaza nyine mba numva bimungabanyije cyane mba sinzi mba numva narahazinutswe bamwe bakavuga ngo narapfuye ngo umwana mama yasize yarapfuye kandi ngo narasaze ngo nagiye ngo I Burundi gushaka papa bakavuga amagambo menshi numva nabyo nyine binjyanye kure
mama wawe yakomokaga mu kahe karere mu kahe gace k'u Rwanda
ubu kabaye akarere ka Gisagara umurenge n'uwa Cyinteko akagari ni akamubuga ubutare mu majyepfo
yari umunyesave niba hari umuntu wumva radio Ijwi ry'Amerika akaba ari Bujumbura mu Burundi aho twumvikanira kuri shortwave kuri metero 19.22 cyangwa se akaba atuye Isave mu karere ka Gisagara aho ngaho ku Cyinteko akaba azi umugabo witwa Ntabangana Bose Simon adufashe dushake uwo mugabo umwana we aramushaka aramwifuza papa wawe niba ariho akaba akumva mukanda mageza inabu niba papa wawe akumva muri aka kanya nicyo amubwira
papa wange icyo nakwifuza kumubwira nuko nubwo ntazi isura ye nakuze namuzi ariko yarambyaye nk'umwana we cyane ko bambwiraga ko ari nanjye mwana afite wenyine numva ndamukunda kandi nifuje kumubona hari hose niba ariho nawe yambwira ko ariho abasha kumbona nanjye ndacyariho ndi mu Rwanda icyo nifuza
Sanabu komera tuzagerageza kugufasha uko dushoboye tuzagerageza gukora ibiri mu bushobozi bwacu kugira ngo n'Imana nibidufashamo tuzaguhuze n'umubyeyi wawe nibutse kuyitwa Ntawangana Bose Simoni umwana umushakisha ni mukanda mage Zainabu ubu ngubu uri mu Rwanda ndagushimiye cyane kandi ukomere
ariko mutarakupa amazina ya papa atazumva yo ngaho akaba yanyoberwa yari yaranyise Ntezi y'Urupfa Gloriose kubera ko iryo zina rya Ntezi y'Urupfa bambwiye aho ryaturutse yari bibanye na mama batinda kubona umwana aho bambonye yanyita iryo zina ry'Ikirundi
urakoze ubwo rero niba yakumvise ndahamya ko yakumenye kubera ko ni wowe mukobwa wenyine yari afite kuva igihe ubiherukira ubwo nakumva akakumenya zatunyuraho hano ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo tubahuze nongeye kukwifuriza gukomera kandi utegereze wizeye
murakoze namwe ndabashimiye Imana iwaho umugisha kandi mwakoze no kumbera ababyeyi n'aba mbese Imana iwaho umugisha muri byose no kurama n'imbaraga
shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona
wiciki ntegeye
shaka gasaro kawe uzakabona
aha ni bo dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga twari twabateguriye kuri uyu munsi nongere mbashimire mwese inkunga mudutera makuru muduha ukuntu mwigora mugahamagara mwumvise ku Ijwi ry'Amerika mubwira ko agasaro kaburaga kabonetse iyo neza murakayihorana umwana akwiriye agaciro ke mu muryango mwari kumwe na Venuste Nshimimana ku Ijwi ry'Amerika
nukuri nashimaga Imana mu ijuru yo kubera ko ari ifite imigambi yo mu kuboko kwayo ariko nukuri Imana ibaho umugisha n'ubu
kuru wanje witwa Dusingize Aimable niba anyumva icyo namubwira nuko umubyeyi wacu twasigaranye mama yarwaye kubera ko ageze no mu myaka y'ubukure akaba yifuza ko yamenya amakuru ye byibuze na mbere y'uko wenda yasaza ariko natwe dukeneye kumenya amakuru ye
nanjye nshaka kurangisha murumuna wanjye wagiye kera kera cyane rwose ni umwana wari wabyawe na mama wacu noneho ubwo abazungu baza kubajyana babakuye isave
n'ubu turi kuvugana ndumva mfite agahinda kubera ubuzima nagiye nyuramo yongeye iwabo wa mama arambwira ngo nijye kwa papa bakamahanahana